Abaturage ba Nyarugenge rero twishimiye kuza kubana namwe kandi tugana mu nzira yo kwibuka twibuka hamwe twese no kwibuka amateka no kwibuka ngo ayo mateka atubere imbaraga zo kubaka u Rwanda rushya twifuza igihe kiri imbere sibyo naje kandi hano ngo dukomeze ibyiza biranga umuganda gukorera hamwe gukorana kubaka tugana ku bihe byiza twifuza biri imbere birashimisha rero iyo mubyitabiriye iyo mubigizemo uruhare rungana uko nagira ngo mbibashimire igihugu cyacu gifite abantu nkamwe abantu nyabo bavuga abantu bazima abantu bahana agaciro abantu bubaka bakubakira hamwe bagasana ibyangiritse muri ariya mateka yacu twibuka tugiye kwibuka inshuro ya 20 nibikomeza uko bisanzwe tuzagera kure kandi n'ubundi naho tujya ni kure ariko rero ujya ku rugendo arwiteguye atiteguye kuruha ahubwo yiteguye guhangana n'ibyo asanga muri iyo nzira uwo muntu agera iyo ajya tuzagera aho tujya nta nzira ndende iburamo inkomyi duhura nazo buri munsi duhura n'inzitizi buri munsi ibyo ni ibisanzwe iyo ufite imyumvire mibi iyo ufite intege nke zituruka kuri iyo myumvire mibi uhera mu nzira urakwama urasaya ariko ngira ngo twebwe muze za modoka zidasaya rimwe zifite imipira zigenderaho ikurura ahantu hose ifite imbaraga imigendere yacu ntabwo twasaya ariko icyo bivuze ni iki ngiki ni abantu guhana agaciro kumvikana gukorera hamwe kwiga ukiga ndetse n'ibiri tukiga n'ibiri mu mateka yacu bidashimishije nabyo bikatuviramo isomo tukaba abantu bazima beza kurusha sibyo twumvikane mwakorohereje abo bantu ariko babyigana bavuga na kwigishije zirunte bintuza imbere abantu bakabonaho ba Ok, dukomeze. Abandi hano twaye tumeze neza dukomeze. Aho murumva nta kibazo? Aha. Namwe aha murumva nta kibazo? Ok. Ibyo navugaga. Nga murangize hanyuma. Namwe habigira imbere niba bishoboka. Ari ngombwa aya mwigize aho icyo kintu mukihorera ibindi biyimira nta kibazo ibyo navugaga rero uyu muganda usibye ibiwukorerwamo usibye gukorana biwubamo ni ikimenyetso cy'aho igihugu cyifuza kandi kigana igihugu rero iyo umuntu avuga igihugu cyo cyifuza n'aho kigana abavuga mwe abavuga abantu tuba tuvuga abanyarwanda sibyo nabandi b'inshuti nabandi dukora nabo hanze n'abadutera inkunga twifuza ko byashingira ku byacu twatangiye utegereje uwo hanze ngo aza gutangirira ibyo ugomba gukora cyangwa bigukorere ntaho ugera rero ibyo dukora mu muganda ikimenyetso cy'umuganda ni ukuvuga ngo twebwe nitwo dutangira inzira ugushanga muri iyo nzira akaba yaguherekeza cyangwa akaba yagutera inkunga abikora kubera ko watangiye iyo nzira sibyo nibyo rero twifuza kandi bimaze kuba n'umuco tugakomeza gukorera gushaka no kuba abo turi bo ntabwo twahinduka ibindi bintu sibyo twaba abanyarwanda ab'uyu munsi bumva neza bakora neza baruta ab'umunsi washize ariko ntabwo twahinduka ikindi kintu ntabwo twahinduka abandi bantu duhinduka abanyarwanda bazima kurusha ejo uko twari tumeze batunze kurusha ejo uko twari dutunze bakorana neza bumvikana no mu byaba bibatandukanye ibyo ari byo byose kurusha ibyo ejo uko byari bimeze ariko nta wukorera kugira ngo ahinduke abundi muntu wahandi aba wawundi ari we icyo twifuza rero ni ukuba abanyarwanda dukwiriye kuba turi bo byaba ibidutandukanya byaba ibiduhuza byose biganisha mu nzira imwe yo kugira ngo u Rwanda n'abanyarwanda bagire ubuzima bwiza bagire amajyambere imikoranire y'uyu munsi rero ni kivuze ni higanisha nagira ngo mbe mbarekeye aho mbashimire kandi mbabwire ko tuzakomeza gufatanya cyane duhera kuko mufatanya na mu bwanyu ibyo bavugaga by'ibikorwa twatangije uyu munsi mwatangiye ibyo meya yatubwiraga ibyo ababwiraga bindi by'amashanyarazi azaza aziyongera amazi aziyongera amashuri ngo abana bige aziyongera imihanda izakorwa turabanza tunahere no ku iyo dusanzwe dukora no mu muganda n'ubundi tugende tuyigera myiza kurusha nagira ngo rero mbifurize ibihe byiza biri imbere ubuzima bwiza dukomeze twubaka u Rwanda rwacu murakoze cyane